lero abayizi batandise olusoma olusooka olw'omwaka 2026 naye nga mu masomero agatali gamu waliwo abalala gye bakaluubiriddwa okutandika olusoma luno nga bagamba ebimu ku ebyo ebikozesebwa birabise okubeera ebizibu oluvannyuma lw'emitendera egya wansi n'abakulira akakiiko ak'abazadde ku ssomero lya Kiraasa Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Galilaya mu disitulikiti y'e Kayunga okwemulugunya ku mbeera ya kaabuyonjo gye balina bwe yabomoka ssentebe ow'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge kwe kubaakuba ku bakulu b'amasomero bagumemu katono kubanga bagenda kulaba nga bayiiya engeri y'abayizi gye banaakyamira nga n'enteekateeka bwe zikolebwa mu musumbalira y'ensimbi ey'omwaka gujja 2026-2027.
Gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka guno abazadde n'abakulembeze ku mitendera egya wansi bavaayo ne beemulugunyiza eri kansala waabwe Joel Kayiira akiikirira eggombolola Galilaya ku lukiiko lwa disitulikiti e Kayunga olwa kaabuyonjo okugwamu nga be kikwatako baagala babadduukirire wano baatuuka n'okufuna ekirowoozo ky'okusooka okuwummuza abaana baleme kuddayo ku masomero olwa kaabuyonjo okubeera nga batya abaana baabwe okufa mu mbeera eyo.
Mu mbeera ng'eno leero tumanyi abaana baffe bagenda kusoma batya oba tusooke tubatuuze ekyamazima twandibadde tuyambibwa abaana baffe ne batafuna kizibu kuba toyiyona yagwamu.
Erinnya lyange nze Lisoko Apollo. Okwemulugunya kwange kwa bya buyonjo ne toileti y'abasomesa bonna tebalina we bagenda byonna bifu,
naye tusaba gavumenti ebenga evaayo kuba tetumanyi abaana bagenda kukola batya oba okusoma kuno okusooka kuyimirizibwemu kuba abaana baffe ekyamazima tebalina we bagenda.
Amannya gange nze Namugerwa Sara neemulugunya ku ssomero lyaffe ery'ekirasa kubanga abaana baffe bagenda tandika okusoma naye tebalina we bagenda. Toyi zonna zaafa zaagwamu, etoyi gye tulinawo ng'omugagga gye yatuwa eyatuyambako mu butuufu tenaakuggwa. Kati abaana baffe tugenda batwalawa disitulikiti etuyambe, bekikwatako bonna tubasaba batuyambe basobole otufunira kaabuyonjo. Tuli bubi, abaana baffe tebagenda tandika kusoma nga toyi teriiwo naye abasomesa naye ejjudde.
Bino byonna olugudde mu matu ga ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge asinziddeawo n'asuubiza essomero lino erya Kiraasa okubeera nga abazadde basooka bagumiikirizeemu ng'era wakola ku nsonga eno mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini ddala.
Kakati amasomero nga Kiraasa n'ekidibya ndowooza bano be bali mu layini yaffe era bajeti yaffe eno gye tuli okukola amasomero gano gombi gagenda kuba nga gafuna toilets kubanga ge gamu kwaga gasigadde mu masomero amangi mu ggombolola y'e Galilaya getutannaba kuwa toilet. So nti olunaku olwaleero amasomero gaguddewo abaana tugende tubaleke basome nga naffe bwe tuteekateeka eno tomanyanyiza n'ofunayo ssente za emergency nemba yiwamu mu wiikisi bbiri oba ssatu okuva kati tugenda kutereeza mpolampola ab'ekiwenda bo kati bakuba mu ngalo kuba kontrakita waali agenda okugenda okubasimira toyi.
Kwasadumirwa ggola Simba Latifa Nalubowa.